dadka danyarteeka nool heroyinka barakacga ee duleedka magaalada Baydhabo ee hanoo saameenshal dubanka weeldadeen dadadkii wadadii roobka dirta hanoo soo ku dhaladeen udur fara badan oo ay ku midayeen malaariyada shuban biyoodka iyo hanoo kala walibana hadda bulshada deegaanka mamkiyo yana hanoo la dhiban malaariyada maadaama siyaade kamamkan ku jirta kanaa ku dhalatay goobaga iyo biyo fadhideen hanoo ku miday bilaanta kanool heroyinka barakacga ee magaalada Baydhabo iyo ay badal badana in la dirsi mar kanaa iyo waliba daawada malaariyada maadaama iyo ciyaal shaba iyo yin hano saameeytay kanaacada waana awoodna in iyo isku buufiyaan maadaama iyo yin hano dan yaray
magay mail aray ha xamdi xasan ibraahim kaan kun gudiga ku mid aha kulli xaaladiisa adeeb tan aad aragayto in duumoosi biyoogi doonka sarafaad an galeeno lokushal fariire hadda la hakwada nagade umadii hakanagii taa madawjin ha anay hayne lan walbin isri baahanyi baadiba maaniin ku sii daran hatan google xumada iyo dalmaayada ijee xumada emailil ka jar adib aragay markuu la horto la keenay mudda ilool aragaas ilaal ku dhawan dhare horta xaalad meelanga marahay alan hadii geekad wal in sheenay suduu daawitaan ee raashinka kan ee rimale ilaahay ilo isa walan keerayna ilaahay wal baraka leh sheenay kulli hal korti meel maray kaamka may kanu lamboqol iyo 700 qos illa may bakshal koon qaar ba koola ku kooyan qaar dhiniga meel aray in sheega qasa dheer heshee ku kooyan inshaalla goof gudud wala ku kooy buurishe wala nin ku kooy deeglo heshe wala nin ku kooy dadbo Soomaali masaakin oo isku ku santiyo iyo gali hetan adeef adig maratiyo ki muuqto dadka dimeel jiifadan adeef aragayteed oo aan aragay tabac ma haysadan siir ma haysadan biyo hadu waa in jageena laakiin nolol sida kanaga toob adiga ilmaay wala sheeyo male ma doolan wiin suub isku hayo oolaad siir na tam hay daawada fadan tan kala siir ka fadan tan kala raashin ka fadan ilaan lan ka horto hoob jirinina suub jirina lan nool oo guri ka nooli marka raashinana nasiyo sinseerkana nasiyo daawadana niishana walbalba orno asan baahnaa
ansan ismaail aadna la ahe irroogina kanaal kaamka haladiisna in sheegto horta baahi ka jarto dawka biyoogi haay madal ku shal guuray meel shal ee fadal waay baraka amad lagu ka hay laakiin hadda intii aad tan jeegina hakana nagane ilaahay amarshay baahini dalmaayoodana jarta sinyeerna magamna malaarid usku jarta lanki dalmaanya aan tii horta malaari laagmay ilaahi ama shahiid oo hatu un hatu walneen qobatay oo hatu min sheegdo haanga siin qobati una iraan horta ta goobta ma hanaga
aan baa kanool kooy shaak juwari mille kuurni kani kanool naan ilaahi ma hadashku ka shaqsan la ilaahi biino weeli saaran intaday ur shandirgo mahaysana google mahaysana baad mahaysana ay mahad biyoon haa wiritaan leek ororayn ma wal oo antana nin kishaynaay mahaysana teesa sahale
kam ka haladii doogo bi fatahi siseeran hi alan i dhabaata antana nin baa wal bakasto wal uno geeko siseer kam mahaysado gur sariirta mahaysado gulule mahaysado wal ana haysado male wa roobta magaan layma rafaanay adwaan antaray iskuugnima meelnimin waxaan sadiyaa raamihi lan oo dhodhono maskan tun ku wareeran ahaan lan walshiya ku koroob mihi lan jisnaa ma lan fiyaa.